Ingane zethu singathinteka kakhulu ngendaba ehlasimulisayo ezenzeka emhlabeni wonke futhi ngihlona seduze nalasi khona. Ngoba kunzima ukuqonda bazizwa bengameka. Ohlelweni ezomndeni namhla sizoletha umyalezo ukuthi singabasiza kanjani ngokubaqinisa abantwana bethu ezikhathini enjalo. Antatithuba ngubingelele. Ezomndeni, uhlelo lwakho lokulethela izeluleko eziphathekayo ngaba ka focus on the family. Sithola lo mbuzo kumama okhathazekile othe. Njengomzali, ngingabhekana kanjani nengane yami ngekhati lakhona kunobududu bobuqhuqhuqhu beyibhamu, imbubhane zemvelo nezinye izimo ezihlasimulisayo ezingokuthatheka kwempilo. Ngabe kumele ngenze okuseqophelweni ukubasitha kulolwazi okuyinto engelula neze ngokwezindaba ezingena zilekenyana kwezokusakaza kulezi insuku. Kumbe ngizama ukukhuluma nabo ngakho? Kumbuzo omuhle nosemqoka kakhulu ngokubuka uhele lwezehlo zalolu hlobo. Njengoba uPaulile ukunganakwa bezindaba kulezi insuku yikho ukuyikhulisa kakhulu inkinga. Sikuthaza uqaphelise futhi ube nokwehlukanisa ngokubukwa nokulalwa ingane yakho ezindabeni ikakhulukazi uma kwizinto ezirong kakhulu. I-TV yilokho abahlaziyi abakutoleka njengezinga eliphezulu ngokwemedia. Idala umuzwa ukuthi okubukayo kube sengathi kwenzeka khona la ngesikhathi ubuka kwi-screen njengombukeli. Lokho kungaba isiphazamiso kumntwana omncane. Sikuthaza usitheza abantwana bakho ngawo wonke amandla akho lolu hlobo lwezindaba. Badinga ukuzizwa beqhelile neziko lokwenzakayo okuhlasimulisayo. Ungabaqinisa ngokuthi ubatshele ukuthi lezi zinto zenzeka kude, okokuthi mancane amathuba okuba zingaba nomthelela ngqongqongqo la ekhaya, nokuthi kuzimo zonke ukhona ukubavela nokuthi ukhona uNkulunkulu unibhekile nonke. Esikhundleni sokuvula i-TV, hlala phansi nabantu bakho ucuce nabo ngokwenzekile. Maningi amathuba okuthi sebevese sebezwile ngakho kuthisha esikoleni kumbe kubafundi, ikakhulukazi uma kuyisehlo esingezwe lonke kumbe esiqavile emhlabeni. Uma kunjalo, thola ukuthi yini abayaziyo. Cacisa kubo ukuthi bazi ngokufanele ngesimo, lokho kuyoqinisa ithemba labo ngawe bese eqede lapho bezizwe bephephile ngalokho. Yiba nengqonabo mayelana nokuthi lesehlo sichazane. Usengathi, nicabanga ukuthi labantu bakulesi simo bazwa kanjani? Ubuzizwa kanjani uma kuthiwa wena wabukulesi simo sabo na? Yikuphi okunye ongakwenza uzizwe uphephile njengamanje? Sebenzisa ke leli thuba ukuthuthukisa ukuzwana nesihe ngabanye abantu abangakaze bababone futhi bengeke babazi. Uma kubuka kungezwakali kahle njengokuthi uma ukhuluma ngezibhicongo zemvelo, njengokuzamazama komhlaba, imlilo, yikhukhula, yenza uhlelo sekhaya lokubolezo zime eziphuthumayo. Lokho kuyokwehlisa itwetwe elingenasidingo. Ungaphinda ukwehlisa kwesaba ugcine futhi ingane zakho zingacabanga umzima obedlulele ngokubacijisa ngamaphuzu ayiwo ngokwenzekile. Letha umqondo oyiwo ozolisayo ezimeni eziyingcithakalo nezesabisayo. Yisha amagama afuzela wa. Yebo, kubile khona ukuqhuma kwesibhamu. Abaningi abantu baphume bephephile nokho abanye bashonile. Abomthetho bazisiwe nomenzi usebushiwe njalo njalo. Asikho isidingo sokudweba isithombe esiphathekayo esedlulele kulesigaba kusemqoko ukuqonda iminyaka yobudala bengane zakho. Kunokwenzeka abanye babo bavese sebekucijele ukubhekana nezindaba zalolu hlobo kuthi kanti abanye bayesaba ngokwemvelo. Kumele ke uhambe nabo labe sibili ngokwegxathi lomntwana. Banike isikhathi eside ukwetshisa imizwa yabo. Basize uqonde ukuthi umhlaba awusindawo ephephile nokuthi izinto ezimbi ziyenzeka ikhathi ngekhathi. Baqinise ngomcabango ukuthi uNkulunkulu uhlale nathi, ukuthi uthembisile ukuma nathi nokuthi uyosinakekela noma ungaqhamukani endleleni yethu. Yithi shelelele kuwebsite yethu ethi safamily.co.za ukuthola usizo oluthe xaxa olumayelana nesihloko nezinye eziningi. Akululi ukubhoboka ezihlokweni njengalezi ezinganeni nokho sekuncangela uqine futhi uncike oholweni lukaNkulunkulu. Lolu hlelo ezomndeni lwethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa ohlelweni oluzayo.